Fest na outdoor. Tuna celebrate life. Yeah.
Underdog production.
Tuna celebrate life kufuka kwetu ni atali. Maeta tetu jali kimistari sisi ni atali. Mchina patu ni MK ona shata click ni MNS. Kule juma shida tumilete na paka mafeze tu zina kama waterfall. Rondi tumemotu na rights in the falling. Tuna shukuru jodi jubari tuka life. Tuna song na life. Tuna saka chede 24-7. Na tukingenda ni ambutu na speech bitu tight. Tumechizi na sana sisi na ipay. Nishanga mukisema tuwezi ishi na sana eti sana ipay. Life iko duki za iti ya mkuki na bunduki. Saka ni chuki tupilia mpali na ukubali hali. Hata kuna diseka kafa hali. Celebrate life juku ishi ni paati. Leuka life kashwe ni maiti. Tina celebrate life kila time. Hata ka life ni ad vipi. Kusi hipi tala ni fupi. Tuwa nji console tuko so happy. Tuna tumia mponja na ujanja kawa janja.
Babs on the track, oh.
Tuna celebrate life. Hata kama ni hard, tuna celebrate life. Hata kama ni short, tuna celebrate life. As long as people alive, tuna celebrate life.
Tuna celebrate life.
Tuna celebrate life. Hata kama ni hard, tuna celebrate life. Hata kama ni tight, tuna celebrate life. As long as people alive, tuna celebrate life. Tuna celebrate life.
Nisha fanya uamuzi, sitowacha tabu zangu zinikoseshe amani wala kuninyima hope. Nina kusudi lazima litimizike, kibali ni kuwa high, kipaji bado ni hip hop. Another chapter, maisha complicated, ila tunavyofanya kuwa tofanya tuwezavyo, mengine ni ya mokozi. Mbona nisishereke na amenipa pumzi. Amenihepusha na mabaya tangu bath. Amenihifadhi, staki kulalamika, staki kujibebesha mizigo ya ulimwengu nitalemewa. Yale nisoweza kuelekeza kimaumbile, si hoja vile. Muda ni mfupi, majukumu ni mengi. Kwangu ni makosa kuihadaa jamii. Meanwhile tunafurahia maisha sababu si guarantee kuiona the next day.
Tuna celebrate life. Hata kama ni hard, tuna celebrate life. Hata kama ni short, tuna celebrate life. As long as people alive, tuna celebrate life.
Tuna celebrate life.
Tuna celebrate life. Hata kama ni hard, tuna celebrate life. Hata kama ni tight, tuna celebrate life. As long as people alive, tuna celebrate life. Tuna celebrate life.
Life ni hard, most wanted na mavedi. Uneza dhani mini pedi. Squeezy na pendwa na maledi ju. Sinaga time ya SEX. Time yangu ni kushika na tunagopa kudedi na ukedi. But still na pendwa na waresh. Na stand out kouga nimepikwa na wire mesh. Kwa igemi ni mjanza nigga kuliko wa wesh. Flow ni fresh maze, kadamu kwa flesh. Life na celebrate kani mekunyo kumi kumi. Mpaka ukiniona una dance. Hence, squeezy na tembe kakani medunga ma lens. Lyrical shock absorber. Na kuja kwenye ataka kuna electric fans. My MC ni wajinga. The only thing tuna have in common ni sense. Life yangu sahi na feel so molested. In fact, na feel molested. Dada kuliko gay mwenye mishikuwa haga na
fada kizite.
Lirika ni heavyweight of the meaning zito.
Hata kama ni short, tuna celebrate life. As long as people alive, tuna celebrate life.
Tuna celebrate life.
Tuna celebrate life. Hata kama ni hard, tuna celebrate life. Hata kama ni tight, tuna celebrate life. As long as people alive, tuna celebrate life. Celebrate life, tuna celebrate life. Hata kama ni hard, tuna celebrate life. Hata kama ni short, tuna celebrate life. As long as people alive, tuna celebrate life.
Tuna celebrate life,
tuna celebrate life. Hata kama ni hard, tuna celebrate life. Hata kama ni tight, tuna celebrate life. As long as people alive, tuna celebrate life.
Tuna celebrate life,
tuna celebrate life. Tuna celebrate life. Tuna celebrate life.
Tuna celebrate life,
tuna celebrate life,
tuna celebrate life,
tuna celebrate life. Tuna celebrate life, tuna celebrate life,
tuna celebrate life. MNS, OKPRZZO. Eh maze, hivyo ndo tuna come, tuna preach unity, tukispeak about my reality. Cause in time ejana ma hostility. Lakini on the reason, nafanya udaktari, at least kukuwe na hospitality. Yeah.